waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa gobolka New South Wales ayaa ogaaday in premiyaaradii hore Gladys Berejiklian ay gashay habdhaqan musuqmaasuq oo aad u daran. Guddigan oo loo soo gaabiyey ICAG ayaa inkasta oo ay ogaadeen inay ku xadgudubtay kalsoonida shacabka, haddana kuma aysan talin in dembiyo lagu soo oogo. Go'aanka guddigan oo waqti dheer la sugayey ayaa natiijo adag ka soo saaray Gladys Berejiklian, waxaana warbixintan afhayeenka baarlamaanka u soo bandhigay madaxa ICAG Louis Rangot. Waxaan halkan saaka ku soo bandhigaynaa warbixinta baaritaan aanu ku sameynay arintan oo aanu ku magacownay howlgalkii Cable. Warbixintani waxaanu ku ogaanay in habdhaqan musuqmaasuq oo aad u daran lagu helay laba qof, labadaas qof oo kala ah xildhibaankii hore ee Waaga Waaga iyo premiyaaradii hore. Baaritaanka ayaa lagu ogaaday in Gladys Berejiklian ay ku xadgudubtay kalsoonidii shacabka, maadaama aysan shaacin oo bannaanka soo dhigin xiriirka ay la lahayd xildhibaankii hore ee Waaga Waaga Darrell McGuire. Waxaa lagu ogaaday baaritaanka in go'aan gaarideeda ay saameyn ku yeelatay jiritaanka xiriirka hoose ee ay xildhibaankan la lahayd. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday inay jireen dano iskhilaafsan ama waxa conflict of interest loo yaqaano oo cad, sababtoo ah waxay xubin ka ahayd guddi golaha wasiirada ka tirsanaa oo ansixiyey deeqo waaweyn oo la siiyey hay-ado ku yaala kursiga laga soo dooran jiray Mr. McGuire. Waxaana ka mid ahaa deeqahaasi $5 million oo la siiyey urur ka shaqeeya isboortiga ciirtoogashada iyo $10 million oo la siiyey xarun muusiga lagu tunto. Xataa saaxiibadii aadka ugu dhowaa ee kala tirsanaa xisbiga Liberaalka ayaa aad ula yaabay markay xiriirkan qarsoon ee premiyaaradu bannaanka lasoo dhigay kadib dhegaysigii ICAG 2020-kii. 2020-kiina baaritaanka ayaa la sii ballaariyey si loo ogaado habdhaqankeeda keenay inayba iscasisho. Hadallo la xiriira xiriirka hoose ee labadan qof u dhexeeyey oo si qarsoodiya loo duubay ayaa la dhegaystay mar su'aalo la weydiinayay Ms. Berejiklian.
And the good news is William tells me we've done our deal.
Darrell McGuire oo ah ninka ay premiyaaradu saaxiibka la ahayd ayaa wuxuu leeyahay war fiican baan ku hayaa. William wuxuu ii sheegay in heshiiskii la gaaray oo la dhameeyey, marka waxaan rajaynaynaa in hawshii kala barkeed hadda dhammaaday. Gladys Berejiklian ayaa ku tiri waa war fiican, qaybta kalese uma baahni inaan ogaado. Telefoon kale oo ay ku wada hadlayeen ayuu Darrell McGuire waxa uu ku leeyahay Ms. Berejiklian, xataa adoo premiyaar ah anaa madax kuu a soo maaha. Ms. Berejiklian ayaa ku jawaabaysa haa waa ogahay. Hadalladaas ay isdhaafsadeen ayaa u caddeeyey guddiga in premiyaaradii hore ay indhaha ka qabsatay ama ka laabatay, kuna guuldaraysay inay sheegto oo bannaanka soo dhigto habdhaqanka Mr. McGuire ee shakiga lahaa. Laakiin ICAG ayaa sheegtay in waxyaalaha ay ogaadeen aysan gaarin heerkii sare ee loogu baahnaa in qofka dembi lagu soo oogo. AJ Brown waa xubin ka mida guddiga sare ee Transparency International oo ah hay-ad la dagaalanta ama shaacisa musuqmaasuqyada adduunka oo dhan.
I think the key thing is that corruption is not always criminal.
Waxay ila tahay in arrintan muhiimka ah ay tahay in musuqmaasuq kasta uusan mar walba dembi ahayn. Waxay ka tanaasushay hannaankii go'aan qaadashada ee caadiga ahaa, maadaama aysan sheegin danaheeda gaarka oo ahaa xiriirka ay la lahayd Ms. McGuire. Qoraal ay Ms. Berejiklian soo saartay warbixinta ICAG kadib ayay ku tiri, mar walba waxaan si adag uga shaqayn jiray danaha guud, mana ku jiraan warbixintan wax taas ka soo horjeeda. Saaxiibadeeda xisbiga Liberaalka ee gobolka New South Wales ayaa taageero u muujiyey Ms. Berejiklian. Hogaamiyaha mucaaradka Mark Speakman ayaa isagoo qiraya arrimaha daran ee lasoo bandhigay, haddana wuxuu ka hadlay dhaqankeedii ama habdhaqankeedii fiicnaa.
Well, look, everything I saw as a minister from Gladys displayed the highest integrity. She worked 24/7.
Wax kasta oo aan ka arkay Gladys, hatta marka ay wasiirka ahayd, waxay ahaayeen inay muujinaysay sharafta ama heerka ugu sarreysa ee sharafeed. Waxay shaqayn jirtay 24 saacadood toddobada maalmoodba. Wax kasta oo aan ka aragnay waxay ahaayeen inay u dhaqmi jirtay si daacada oo ay dadaal badnayd. Premierka gobolka New South Wales, Chris Minns, ayaa ku raacay in Gladys Berejiklian lagu ammaani karo sida ay u maamushay 5K COVID-19-ka, laakiin warbixintu ay saameyn cad yeelanayso.
We must manage conflicts of interest and in particular declare them. That has been a fundamental principle since the foundation.
Waa inaan maareyna, ayuu yiri, danaha iskhilaafsan ama waxa personal conflict-iga la yiraahdo lana sheego oo bannaanka la soo dhigo. Taas ayaa inoo ahayd mabda'a aasaasiga ilaa laga sameeyey baarlamaanka New South Wales. Sidaas ayaana ku wadi doonaa. Dowladduna digniinahan si dhab ah ayay u qaadanaysaa, ayuu yiri. Labada dhinac ee siyaasadda midkoodna ma jecla Darren McGuire. Waxaa loo gudbiyey dacwad oogaha guud si loo eego in lagu soo oogo dacwooyin la xiriira habdhaqan dembiyeed intii uu xafiiska joogay. Warbixinta ayaa lagu ogaaday inuu rabay inuu ka tujaaro isagoo siyaalo kala duwan uga faa'iideysanaya xubinnimadiisii baarlamaanka. Warbixinta laga soo saaray howlgalkii loo bixiyey Cable ayaa waqti dheer la sugayey iyadoo dhageysiga publiga ahaa lasoo afjaray 18 bilood ka hor. ICAC ayaa arrimo sharciyo dartood qiil uga dhigtay daahida soo bandhigidda warbixintan. Laakiin in xisbiyada New South Wales oo dhan ay isku raacsan yihiin in waqti cad loo qabto baaritaanada noocan oo kale ah si dadka la baarayo looga yareeyo waqtiga dheer ee hubanti la'aanta ah. Waa kan mar kale AJ Brown oo ka tirsan Transparency International.
We have the problem not only that these investigations can take a long time, potentially too long, but then there's also
dhibaatadan haysata waa in baaritaanadan ay waqti dheer qaataan, laakiin waxaa dhici karta in hawlo dheeraada ay soo baxaan sida in dacwooyin lagu soo oogo ama falal kale. Waxaa dhici karta in kalsoonida dadweynaha ay wiiqdo, ayuu yiri. Kadib markii ay ka tagtay siyaasaddana, Ms. Berejiklian ayaa shaqo ka heshay shirkadda weyn ee isgaarsiinta ee Optus. Mar SBS News ay la xiriirtay shirkadda isgaarsiintana waa ay ka gaabsatay inay arrintan ka hadasho. Ms. Berejiklian ayaa sheegtay in qareemadeedu hadda ay eegayaan warbixintan laga soo saaray ICAC. Waxaa u furan inay ka doodo waxa ka soo baxay ICAC hadday racfaan u qaadato maxkamadda racfaanka ee gobolka New South Wales.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.